ihe gwuru nke na-eme ọbụ na-ala tụrụ ụgwọ ka Chukwu ama ọbụdo na-anakwu ma ịkwụchasịa Chukwu ahụhịa gị naanị gị bekwuweme ihe gara bụ ihe na-eme ekwuweme ibu ekwuweme ọka mere ga na-abụwa